fire.
Quelli papà me mi bless. A me mi presio. Quelli papà me mi bless. A me mi presio.
It's another season, another day, another day. Ninatabasamu tena, amani moyo. Mbele ninaendelea, nazidi kutembea. Mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndio nanga. Walonilani sirini, umeninua juu yao. Walonilani sirini, umeninua mbele yao.
Kweli papa maybe bless. I'm any bless you. Kweli papa maybe bless. I'm any bless you.
Na kuinua juu, na sifa zangu zifike juu. Uliona mwisho wa watesi wangu kabla sijaona mimi. Waliposema sitaweza, umewaonesha kuwa ninaweza. Umebadilika ana kuwa utukufu wako sikusi, sikusi. Na moyo wangu nimejaa mafuriko ya shukrani. Sikusi, utukufu wako sikusi, sikusi. Dani, 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 ya moyo wangu nimejaa shukrani.
Kweli papa maybe bless. I'm
many bless you.
I'm many bless you. Papa made me bless. I made me bless you.
Kali Baba made me bless.
Kali Baba made me bless.
Oh yeah.
I made me bless you.
Hey.
Kali Baba made me bless
you.
I made me bless you.
Yeah.